kumziki.com.
It's my name.
I just come to back.
Yeah, yeah.
Matunda soko la mabibo. Sometime napata, sometime nakosa, ndo maisha yangu. Sasa kuna siku moja, sikwenda jobu, bosi alinipa likizo. Nikona nitumie fursa, kufanya matembezi kwa cheki wanangu. Kumbe niliwaza vibaya, ile siku ilikuwa mbaya. Chocho niropita, sauti risikika, ikiita mwizi, mwizi. Mbele kuna mdadari porwa, na kwa bahati mbaya. Yule mwizi akala kona, dada kaleta mapepe, kanifananisha mimi. Yupona raia wana mapanga, wana hasira nalie iba. Chajabu wakaanza kunikanda,
kwa
kaja kunisweka. I am a
prisoner.
I am a prisoner. I am a
prisoner.
I am a
sangapi, humu nitatoka mimi. Moyo wangu na nyuma, e Mungu nijale na mimi. Chumba bovu nalosema watu, limeniangukia mimi. Minaona kama ndoto, hadi leo siamini. Mbona mimi sina hizo, wananisingizia.